ngenyuka ngifuna ikhosomba lami lapho ngiyochasha khona Nkosi. Angizinikela kuwe shembe, we shembe. Angizinikela kuwe shembe, we shembe. Awungikhathele mina ukudlala uteve, we shembe. Ngingowakho shembe wami, we shembe.
Yeah.